Yo, yo.
It's gone boy.
Bobo made it.
It took me a lot of time, kutafuta inspiration. I'm chilling out of town, kifanya meditation. Kiwaza situations, what's going on right now? It's 4 a.m, no toto, they probably sleep right now. Back in the day when I was young, I'm not a kid anymore. Sasa hivi shakuwa bro, I gotta be careful. Nashaji weke ya goals, nastozi weke ya pose. Nakuna kuni control, feel like I'm getting so close. Nobody knows, but I had to talk. Me and God told me there's a two types of people. Me and yo, my thoughts can be so powerful. No nation can flow. Don't manage the verses, they're so dope. Just let me go and show them now. Let them know what's going down. Kony ni mastermind and I'm so ahead of my time. Now he need different sound, so ile ya dick sound. Masyala tukiwa nyumbani la booth, ni battleground. Do to bow down, wala sfanyagi masara. Ni OGK, atuvutagi masigara. Mademo kali, wala pakagi masikara. Tuko now watu na body, muli zene mtu imara. Na tu post the Easter, tupendi sifa. Sombe siku we having a party, kisha tukwa kwa lika. Come on, bisha, naweza kumkuta yo sister. Kimwaga radhi huku kimshika, nkifanya mchicha yani boga. Confidently yani bila woga. Wazee wa kazi watu pendi soga. Nitakufa jitu ndo ishakuwa slogan. Nilisha haso kama nangu tona. I'm so official na bidi ulipe kuniona. Shafikia wakati mino shikaji, you gotta things to prove. Manata wegi zaji ndo wembaji squeezy kiki tu. Na wezi mziki huu. Now I hate about I speak the truth. Wana imba kona flu wakatafute some other things to do. Na nese juwa wabongo napenda kuwa na ego. Wana thani kuwa they know better than most people. There's no ego on how we be rapping for the people. Milele ntabaki you kama steeple. Hata kiwa sipo, I'm the best so ever did it. Shit is real biggie. Wazi naonesha I'm so greedy. Kama ngwena chidi mia ishirini kwenye kona speedy. Sasa mimi ni mia tatu na stini. Matter of fact niko mstari warabaini na moja. Watu wa shabaini kwa noma ila unauliza
unakoja nini umesanda manini.
Mwana wazio kina salmini na lune.
Tunawana ila wewe kama umu chuna samani
kama itakume la tunakona kopa nyuma na machabiki sidna takwa vyuma tuwajio.
All I can say, I ain't even gotta say shit. Muda ndo teacher na mimi always I respect it. Only by God's grace ndo I make this far. That's far, for real I need his bless ya. True that, we don't try, ndo mana tuko so steady. Me and my two niggas, we like Eddie and Eddie. Already shakwa ni icons, tell the radio to pladies. Oh baby, nafanya boom, we learn a penda them ladies. Ooh, now watch my moves, so can get it by the truth. When I'm in the booth, bichano in a car, kwenye kila groove. And now I'm ready to prove it. He gave me a bongo in a beat it with cruises. Zizi hapa, dunia ndo itamini faster. The folks kata mimi hapa. Now I'm a rapper, rapper, wanna ujita trappers. Wanna knee slappers, nasema kwanza. Wanna repeat after. Nishona mengi stack with skip chapter. I learn this game, toka yoma kidney raptor. Never sell weed, cause ni weed master. Smoke too many, uneza jua ni rasta. Na ukinyona toes, uneza jua wakacha. Now watch me do my thing. You can tell music on my body, I got love for the game. Man, it's been flowing my veins, I can't complain. Bado step out to God, it like flow, italipia my den. God dang, man. Kwa jinsi nilivyo dope wana dhani nimetuona plane. Xbox kwenye drone just to show them I ain't playing. Now they do the name cause times 10. Hey, long ass verse, long ass two. Baby kwa makini, I don't think it's gonna fit you. You know my name, ataku jitaja, I don't need to. But I'm lame, still asking who the f*** is this dude? Utaisikia tu ivoku. Mistari kama mia suwe skuingia ligi dogu. Na kanyagia utakusfia miki boko. Sana sana tawasikia tujarifikia hili soku. Bwana mdogo mbe na doto kwenda globo. Kwa tasnia nye ni dogo. Ela na chopa tia ni nobo na iflo ni mongu.
Sorry, konya nyonge kidogo.
Ona kwenye tuzo KMTV hatu mwoni mbongo.
Hata ona kwenda na watuwe michungu.
Iwa sembo na kienda haonezi usongo.
Please, don't make me luka madapitia migongo. Watu woni wongo wala staki kwanzisha mlolongo. Naomba mungu mambo yangu yende chini juu. Mjombo ndugu kwetu soku share ubini tu. Kama mwanangu gafla bini fu. Shokari ni kari hata bila shabiki aleweka simu juu. So nambia machizi so eko siku tu. Takwa siku kuu. Sky's not the only limits, that's the area of view.
How we do?
Nambia do you, that's the only way out. Fanya mziki boot it out. Mana weze kutambua lini na kuja pay out. Kisubiri hand out, hautaweza pay now. Now real niggas all your wife could break down. Mwanaume kaza kalio kabla waja ku break down.